kakati Dr. Fred Okuku omukugu mukujanja bakokolo kuva mu Uganda Cancer Institute agamba nti eddagala lya maanyi g'ekisajja munnange lisinga lirina ebirungo ebyenjawulira munnange bwe biyitirira obungi mu mubiri ate biyinza okuviirako okufuna kokolo wa prostate nga kwotadde ne kokolo w'ensigo z'abasajja amanyiddwa nga testicular cancer. Okwogera bino Dr. Okuku asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire mwategeereza nti kokolo wa prostate yeeyongedde nnyo mu basajja naddala bakuliridde mu myaka era nga buli mwaka abasajja abasoba mu 13 be bazuulibwamu kokolo ono era nga basinga ku bano munnange bali waggulu w'emyaka 40.
Kituufu nti eddagala lino kirina kye bayita hormones ate hormones zikwatagana nnyo n'obulwadde buno bwa prostate cancer. Eddagala eryo ly'okozesa bwe liba nga lirina kye bayita androgens. Androgens ze hormones z'abasajja, tosobola kubeera musajja nga tolina androgens oba testosterone mu bimpi. Kati gwe bw'oba olina eddagala ly'okozesa lisobola okwongera amaanyi ago nga lirina hormones zino, oba weeteeka ku risiki si wa prostate cancer yekka, wabula waliwo ne kye bayita testicular cancer, cancer ekwata ensigo z'abasajja. So ekyo nakyo kya bulabe nnyo era tubakubiriza abaami abakosa ebintu bwe bityo okwewala kubanga osobola okweteeka ku risiki y'amaanyi.
Kakati Dr. Kuku era asambaze ebigambibwa nti okwegatta ennyo ebikola ebyo mubimanyi bulungi nti emirundi emingi ennyo ndi kikendeeza emikisa gy'omusajja okufuna prostate cancer. Abagambye ekyo mwakisoma mu bitabo ki? Agaye nedda olina kubanga munnange weekebeza naye age naye wakaka tukole tutya.
Kakati ekyo nakyo si kituufu bannange, ojja kufuna endwadde za bwereere. Twagala okutereeza ensonga eyo. Tekibangako kituufu, omanyi kakati mu medical world tusinziira ku kye bayita evidence n'okubeerawo obujulizi obukakafu. Tewali bujulizi bulaga tuna bajjajja baffe baalina abakyala bayitirivu niire nabo baafuna endwadde. So si kituufu era njagala bannayuganda bategeere nti ne bwowa saa 10 si kituufu nti ojja kukendeeza emikisa. Kano akawuka kali kye bayita it's a genetic disease, kyomusaayi bwo kiri mu gene oba mu DNA. Wakati ebyo bikolwa ebyo tebijja kukendeeza DNA, tosobola kukikwatako.
Kakati dokita tukoze tutya omuntu agoyingeko wa kale wano wasinzidde naawe abasajja abali waggulu emyaka 40 amagezi n'abo abalina ab'enganda abalina obulwadde bwa kokolo agamye nti okwekebeza entakera kye kiyinza okutuyamba.
Obulwadde buno obusinga okwata abasajja abakulukulu basinga bawera mu myaka 6-7, naye tulinayo abavubuka abato abali mu myaka 4. Abavubuka bano babeera ne family history oba nga balina abakulu bazadde baganda baabwe abalina obulwadde buno. Abalwadde babeera mu family nga mulina abalwadde nga basatu abalina prostate cancer, risk ebeera waggulu mu bimpimpi. Asooba ng'olina akalobo awaka ng'okufuyisaamu kitegeeza nti weetaaga okufuyisa emirundi egiwerako. Kiba kitegeeza nti weetaaga kujja mu ddwaliro okukebera prostate yo eriko obuzibu. Bwe kiba nga gwe mwami mukulu naye toyagala kunywa mazzi, kubanga buli lw'onywa bw'oteekamu ku tuzzi ojja kutambula ku toyireeti emirundi egiwerako, kitegeeza nti olina obulwadde bwaki prostate, weetaaga kukeberebwa.
Kale bannange twongere okwekebeza tusobole okuba nga tukuuma obulamu ate tetumala gakozesa bintu nga abakugu si be batulagidde, abakugu abasawo abakugu twettanira abakugu. Naye ojja kgenda eyo otambulatambula oli agaye nti sajja gwe olaba oyimiridde otya mu nsonga zini ti naye byange nakugaye nti gaya ku bisagazi. Nawe ogenda ogaya ebisagazi.